Matayo pierariyo gabich. Yesu nomedo wacho niya,
E ndalogo, loch polo nochal gi nyiri apar mane okao techegi, mowuok mondo odhi orom gi wuon kisera. Abich kuomgi nofuo, to abich mamoko ne riek. Nyiri abich mofuogo nokao techegi, to moto ok gikao. Nyiri mariek to nokao techegi kaachiel gi mo bende e chupe. To wuon kisera noriwore, omiyo ne ginur giduto, minindo oterogi. To odiewuor tir, koko nogore niya, wuon kisera echa biro, wuoguru mondo udhi uromne. Eka nyigo duto noa malo, moloso techegi. Nyiri mofuo nowacho ni nyiri mariek niya, pognwa e uru moruno matin, nikech teche wadwaro tho. To nyiri mariek nodwokogi ni, ooyo, ok wanyal miyou, nikech mo ma wan go ok nyal romo wa kodu. Dhiuru e duka mondo ung'iew maru. To kane oyudo gidhi ng'iewo, wuon kisera nochopo, mi nyiri abich mane oikorego odonjo kode ei siwandha, mi olor dhoot. Bang'e, nyiri moko go bende nobiro, moluongo niya, jaduong, jaduong, yaonwa. To nodwokogi ni, awachonu adier ni akiau.
Eka Yesu notieko kawacho nigi niya,
mano emomiyo un bende beduru motang', nikech ok ung'eyo odiechieng' kata saa ma anabiye. Loch polo nobed machal gi ng'at moro mane dwaro dhi wuoth kumabor, mi oluongo jotichne mondo owe gige e lwetgi. Nopogo gi pesa, kaka tekre ng'ato ka ng'ato obet. Jatich achiel nomiyo siling 5,000, to moro 2,000, kendo machielo 1,000. Eka nowuok odhi e wuodhe. Ng'at mane omi siling 5,000 nochako loko ohala, moyudo ohala 5,000 mamoko. Kamano bende ng'at mane omi siling 2,000 noyudo ohala 2,000 moko e wigi. To ng'at mane omi siling 1,000 ne odhi okunyo bur, mokano e pesa mane ruodhe omiyego. Bang' ndalo mang'eny, ruodh jotijgo noduogo, mokweno kodgi. Ng'at mane omi siling 5,000 nokelo bende 5,000 mamoko mane oseyudo ohala, kowacho niya, ruoth, ne imiya siling 5,000, to koro eri aseyudo ohala 5,000 mamoko. Ruodhe nowacho ne niya, isetimo maber ahinya, in jatich malong'o kendo modimbore. Iserito gik manok e yo maber, omiyo koro abiro keto gik mang'eny e lweti mondo iriti. Bi wabed mamor waduto. Eka ng'at mane omi siling 2,000 bende nobiro, mowacho niya, ruoth, ne imiya siling 2,000, to koro eri aseyudo ohala 2,000 mamoko. Ruodhe nowachone niya, isetimo maber ahinya, in jatich malong'o kendo modimbore. Iserito gik manok e yo maber, omiyo koro abiro keto gik mang'eny e lweti mondo iriti. Bi wabed mamor waduto. Bang'e ng'at mane omi siling 1,000 bende nobiro, mowacho niya, ruoth, nang'eyo ni in ng'at makoch, makeyo kama ne ok ochuoye, kendo choko cham kama ne ok oludoe. Kuom mano naluor, mi adhi akunyo pesa mane imiya ei lowo. Eri, kaw giri nogo. To ruodhe nowachone niya, yae, in jatich marach, kendo maja samuoyo. Kara ining'eyo ka akeyo kama ne ok achuoyoe, kendo achoko cham kama ne ok aludoe. Kaka mano, to kara nonego iter pesa na e bengi, mondo ka aduogo to akawe gi ohande. Eka nowacho ni jotichne ni, kauru pesa kuom ng'atni, mondo umi jal manigi siling 10,000. Nikech ng'ato ka ng'ato man go ema nomedi, mibed gi gik mang'eny moloyo. To ng'at maonge go noma kata mana mano matin ma en go. Jatich manono no to wituru oko e mudho mandiwa, kama ywagruok gi mwodo lak nitie.
Bang' mano Yesu nowacho niya,
ka wuod dhano obiro e duongne maler, kaachiel gi malaika duto, to nobedi e kom lochne man gi duong'. Kendo ogendini duto nochokre e nyime. nopog ji e migepe ariyo, mana kaka jakwath pogo rombe kod diek, koketo rombe e bade korachwich, to diek e bade koracham. Eka nowach ni joma nie bade korachwich niya, "Biuru, un joma wuora osegwedho, mondo ukaw piny moseiknu chakre chwech piny, nikech kane kech kaya, to ne umiya chiemo, kendo kane riyo oloya, to ne umiya pi amodho. Bende kane an wendo, to ne urwaka, kendo kane an duk, to ne umiya lewni. Kamano bende kane atuo to ne ulima, kendo kane anie jela, to ne ubiro unena." Eka joma karego nodwoke niya, "Ruoth, karang'o mane waneni ka kech kai, mi wamii chiemo, kata ka riyo loyi, mwamii pi modho? Koso karang'o mane waneni ka in wendo, mi warwaki, kata ka in duk, mwamii lewni? Bende karang'o mane waneni kituo kata ka in e jela, mwabiro waneni?" Eka ruoth nodwokgi ni, "Awachonu adier ni gimoro amora mane utimo ne ng'at achiel matinie moloyo kuom owetenagi, to an ema nutimona." Bang' mano enowach ne joma nie bade koracham ni, "Un joma okuong', aeuru kuoma, udhi e mach mak tho, moseik ne Satan kod malaikane, nikech kech ne kaya, to ne ok umiya chiemo, kendo riyo ne oloya, to ne ok umiya pi amodho. Bende ne an wendo, to ne ok urwaka, kendo ne an duk, to ne ok umiya lewni. Ne atuo, kendo ne anie jela, to ne ok ubiro unena." To gin bende giniduoke niya, "Ruoth, karang'o mane waneni ka kech kai, kata ka riyo loyi, kata ka in wendo, kata ka in duk, kata ka ituo, kata ka inie jela, to ok wakonyi?" Eka enodwokgi niya, "Awachonu adier ni, kane ok utimo kamano ne achiel matinie moloyo kuom jomatindogi, to an ema ne ok utimona kamano."
Eka Yesu notieko kawacho niya,
"Jogi noter e kum mochwere, to joma kare nodhi e ngima mosiko.